kangakanani uvamise ukuzwa abantu bekhuluma kahle ngezitha zabo kahle hle wena liqobo kukangaki ukhuluma kahle ngezitha zakho ngihlawumbisele lutho nakanye hayi ngoba ngikhomba umunwe ngubhekise kuwe kodwa yona ndlela le esakheke ngayo angithi angikubengelele phela ngikwamukele futhi engosine fresh ngingusibonelo BT Ngema ongomlomo kaBenedict weChristian Networks amaKristu ayathanda ukusebenzisa igama elithi isibusiso alisho kaningi ekugcina kwakho konke ubalwa ngasifuni isibuso sikaNkulunkulu elinye lamagama esiGreek esetshenziswayo ukusho isibusiso ngelithi eulogia lichaza ukukhuluma kahle kumbe ukudumisa ukuthi akufane neyinkondlo zokudumisa ubuhle bomuntu emngcwabeni futhi angisho ukuthi lelo gama kanye elibhalwe kuleli vesi eBhayibhelini kwabase Roma 12 verse 14 babusiseni abanzingelayo busisane ningaqalekisi ngakho ngokubuka kaNkulunkulu umqondo wokubusisa nokukhuluma kahle ngezitha zakho into le engayihlukaniseke futhi ukhetha ukwenza lokho ukubusisa izitha zakho into eqala enhlizweni ama-Irish anomkondloza okumnandi ongesibusiso okubhalwe kanje engathi umgwaqo bungavumbuka uhlangabezana nawe engathi umoya ungahlala ungemumva kwakho engathi ilanga lingakhazimula kahle ebusweni bakho imvula zinethe kahle emasimini akho size sihlangane ngokuzayo engathi uNkulunkulu angakubamba ngemfudumalo esandleni sakhe. Lenkondlo isho njalo. Akucabange kunaleso sibusiso ngezitha zakho. Usisho ngamazwi, ngezenzo, ngeyifiso nangemthandazo yakho. Inkambo yakho ngabe ibiyoba nomehluko omkhulu kangakanani uma ucabanga. Kungakanani ukuthula nentokozo obuzoba nakhe empilweni yakho na. Kungakanani ukuphiliswa kobudlane bakho obekuzokwenzeka. Babusiseni abanizingelayo, busisani ningaqalekisi. Ngeke sikwazi ukuguqula indlela izitha zethu ezicabanga ngayo ngathi. Kodwa singayiguqula thina kumbe siyiguqule thina iyinkambiso nezenzo zethu ngazo izitha zethu. Ilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola le devotion efresh nsuku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Angiphinde 067-706-0077.